nkwa sɛmbrɛ ni onua ɛbrɛ aso sɛ wɔfrɔ bibira ɔbɛn wɔ na wɔase wɔn sɛ nkwa sɛm ɛbrɛ edu ɔmɔde aso bɛfrɛ onua ɔba ɔkafo na wɔase wɔn sɛ nkwa sɛmbrɛ ni asɛm yi a ɛbɛ ifi Lifeword Media Ministry hɔ ɛna ɛba wo nkyɛn asɛm yi mɛni da so asɛm yi ɛkanya wo gyidie yɛ msɔnfo Akwa Hayford ɛna mede asɛm yi ɛbrɛ mu ɛni deɛ mu mɛsrɛ sɛ ɛbɛsi yɛtra ase na yɛabɔ mpae ɔdomfo mmɔbɔmufo wo mmara wɔ se woakwanya wode ama yɛn dɛ nso ɛsra yɛ ntontom ne nkamfo nka wo din wo mmara wɔ se awurade berɛ a wo mmaa yɛkra do sɛ bɛtie w'asɛm yi fa wakoa mu kasa yɛ ho adi wɔ w'asɛm kyerɛ wo mma wade deɛ ɔni wɔ no bɛda wo ho adi akyerɛ no wade deɛ ɔni wɔ nso bɛkɔ so ato no gyina no wɔgyina sɛ woba ɛmu biara ayɛ ɔyera ba ɛda w'ase sɛ wona w'adom so ɔma yɛakwangya ɛte sɛ awurade yesu kristo deɛ mu ɛna ɛbɔ mpae amen ɛyɛ msɔmfo Akwa Hayford sɛm yi firi Lifeword Media Ministry hɔ na ɛba wo nkyɛn na asɛm yi wato no din sɛ living sacrifice a living sacrifice sɛ afɔreɛ a ɛte aseɛ yɛka sɛ afɔreɛ a afɔreɛ ɛyɛ adeɛ a woyɛ na wode ama onyankopɔn ebi mpa bebree wɔ kwan akwannya a ɔfa so bɔ w'afɔreɛ ebi kɔ ɔbosom so kɔbɔ afɔreɛ ebi kɔ baabi bebree a ɔsɛ saa deɛ wei deɛ sɛ me nsa ka a mɛbɔ afɔreɛ sie na mede ada wo ase afɔre wei a meka ho asɛm no ɛyɛ afɔreɛ a onyankopɔn hwehwɛ firi kristo no biara ɛhɔ afɔreɛ a ɛte aseɛ a ɛyɛ kɔnkrɔ a nkekaawa ɛne ɛdɛm biara ɛni saa afɔreɛ no mu onua asɛm a me ne wo kyɛ yi ɛyɛ asɛm a ɔsomafo Paul ɛtwerɛ kɔm a Romanfoɔ Paul berɛ ɔde saa krataa bi kɔɔeɛ no na ɔnyan kɔ Rome ɔde soma ɔbaa bi a na ne din de Phoebe na ɔde saa krataa wei ɛde kɔɔeɛ ansa na Paul no koraa ɔkɔ ɛhɔ nti wokae Romanfoɔ nhoma no ti dumienu yiyi mu baako a ɔse nti anuanom megyina onyankopɔn mmɔborɔhunu so tumufo sɛ momfa mo nipadua nsi hɔ sɛ afɔdeɛ a ɛte aseɛ a ɛyɛ kɔnkrɔn a ɛsɔ onyankopɔn ani a ɛne mo nyamesom a adwene ɛwɔ mu amen bɛsɛ mede wo sie a na wotie asɛm a Paul kae a nana ɔtu yɛnfo a ɛyɛ kristofoɔ sɛ yɛmbɔ mmɔden a sɛdeɛ nipadua no ɛbɛsi hɔ sɛ afɔreɛ ma memfa asɔredan ɛnyɛ comparison fa nyɛ ntotoho sɛ mpɛ bebree nnipa bi kɔ baabi a deɛ a deɛ wɔyɛ ne nie wodu borɔne ha a wobɛhu sɛ asɔredan bi si hɔ ade nti na ɔde asɔredan no ɛde yɛ akwan bi na ɔde akyerɛ ɛne sɛ asɔredan no wonya hunu a na ɔhunu sɛ ɛdan wei deɛ yɛ asɔredan siane sɛ sɛdeɛ ɛsisi no no sɛ yɛapɔn a ne yɛapɔn tutu pono no mu ɛho yɛ neat sɛsɛ wohu sɛ ɛda soronko ankasa saa na Paul pɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛ sɛ yɛnipadua no yɛma no no yɛ soronko sɛ afɔre a ɛte aseɛ kane no twerɛsɛm no ka sɛ sɛ wokɔbɔ afɔre a fa aboa no hoɔden ɔmfa aboa yarefoɔ ɛmfa mbɔ afɔreɛ wohu kane ne abel afɔre a wɔkɔbɔe nea ɛsɔɔ onyankopɔn ani ne nea ansɔ onyankopɔn ani ɛse abel deɛ twerɛsɛm no ka sɛ ne nantwie no a na ɔnyɛ wɔ m no ɔde dia wadɔre wɔm a ne ho ɔfɛ keka wɔ biara ɛne ne ho kɔba afɔre nti na afɔre no ɛforo kɔ soro ne kan deɛ ne deɛ no tun sɛ ne nnɔbaeɛ no deɛ na asɛe na ɔde kɔba afɔre na ana yɛ bɔ afɔre a nipa bi wɔ adwene bi sɛ o mpo wode yɛnhwɛ kosiada asɔre a yɛkɔ ne afɔre a yɛbɔ ma onyankopɔn ebi ti sɛ nyɛ tusudu ho asɛ na mɛka de bɛde ti sɛ tusududu ne ɔma ma so afɔre ne nyinaa ɛyɛ afɔrebɔ tusudu ne ma ɛgyina hɔ sɛ dwumadi a onyankopɔn ma ma akwanya ma medi yɛ ne manya ho ɛmfa soɔ no fa soɔ a manya no onyankopɔn se ɔmfa du no nyinaa ne mmom kyɛmu du nafa baako brɛ no wokyɛm a na wode baako ayɛ den ɛde abrɛ no du na wotu baako ayɛ den ɛde abrɛ onyankopɔn nti ebi di sika mpo a yɛde bɔ onyankopɔn fie no sɛbi ayɛ na obi bɛsiɛ sɛ sika a yɛabɔ no pop ɛyɛ na ɛnsɔ ani saa nso ɛna na paul ɛka sɛ sɛ yɛyɛ kristofoɔ yi yɛma yɛ nipadua no si hɔ te sɛ afɔre a ɛte aseɛ na deɛ ɔkaeɛ a na mo sɛ no a ɔsomafo paul no ani abrɛ sɛ megyinankopɔn mɔborɔhomfo so ne mɔborɔho so ɛtu mo fo I beseech you therefore brethren by the mercies of God onyankopɔn mɔborɔho so ɛtu mo fo sɛ ɛde nti na ɔka sɛ mɔborɔho no onyankopɔn di nka ho yɛ mmɔbɔ ɛna ɔmaa ne dɔba koro pa bɛwu a asɛnnua no so abɛgye yɛn ɛne nti no saa mɔborɔho no a ɔhu yɛn no ɔde tu yɛ fo sɛ obi di ne nkwa ayɛ dɛn yɛato hɔ abɔ afɔre ama me ne wo ɛne nti no ɔsrɛ sɛ yɛn nso saa na Herade Yesu Kristo ɔde nipadua no si hɔ de bɔ afɔre no saa nso na yɛn nso yɛfa yɛn nipadua no si hɔ na yɛmfa mmɔ afɔre a ɛte aseɛ nyɛ afɔrewuiɛ biara brabo a yɛbɔ no ɛnyɛ abrabɔ a ɛfata sɛ ɔkristo ne yɛde ɛbɔ ɛyɛ kronkron a ɛfi ne keka wo biara anim ɛnyɛ adeɛ a ɛnyamesom no mu yɛkari yɛnim akyerɛ onyamesom pa nanso yɛapɛ mu ahoɔden ɛno nti no kasa bi yɛ mede biribi yɛ turning point sɛ woredane wo ho na wofiri akwan bi a na wonam so a na ɛnsɔ ani na afei deɛ woasan adan ho sɛ no saa ɛkwan wei deɛ mere ɛnnante mu bio na mmom medane wo ho na mafa kwan papa so ɛno na paul ɛsi me no mmienu sɛ yɛmmɔmmɔden ɛnɛ yɛtumi ka sɛ o yesu ɔgye wo ana wagye wo nti no yɛbɔ abrabɔ biara a yɛpɛ onua wotie me abrabɔ biara a yɛpɛ no sɛ yɛnya fa kristo yɛkra agye nkɔ a yɛnte ase ɛma yɛn ho yɛte ase ma kristo paul sɛ mete ase mete ma kristo mabrabɔ biara mebɔ biara meyɛ dɛn meyɛ ma kristo ɔso mewu a mewu ma kristo so sɛ nnɛ yɛbɛtumi akasa anaa ɛnɛ dɛn ɛsɛ yɛ nipadua no no yɛsɛ yɛakɔdware na yɛaspray yɛ ho na yɛahyɛ atade ɛno ho asɛm na ɔka wo bade wo ho ne yɛtwe ho firi awiase ɛnɔma ho nkekaeɛ ɛnɔma a ɛnsɛm fata sɛ yɛbɔɔ kristo ne din koraa ɛyɛ dɛn ɛwɔ mu ɛne ɔsomafo paul ɛne wo ɛka ho asɛm onua wotie mi woma yɛ turning point ɛyɛ bi ɛyɛ ɛnɛ a wotie mi no wode bɔne nyina dware ho wode nnwoma nyina dware ho ɛyɛ ne yɛkɔyi aguamammɔ ne ɛnsa nom nko a ba ɛnoma a ɛkeka ho bebree ɛnde ɛnyɛ kristoni wo kasaeɛ wo nanteɛ w'anamontuo wo nneyɛe bi ɛsɛ sɛ ɛfata sɛ ɔkristoni te sɛ afɔre a dɛm ne ho yɛ kristoni a woyɛ nnipa deɛ ɛdeɛ nnipa bɛnya ho asɛm aka deɛ but ɛnyɛ nkeka wo amfa ntetare wo ho nanso no bɔmmɔdea sɛ wɔpa nanso no na yɛka sɛ ne ma ne ɔyɛ ɔkofo kɛseɛ a na onyankopɔn atumi ɛfa no so pre Syria fo kwa kwa wudin kuni nenso no yekwata sa akwata no ena me pikini wo kan asem se enye nemom no ebra wuti onyakopo asem Jordan sho no dwalem ba fa kristo sa agen kwa no uja Jordan sho no ho ate na usu na oban no ayesa akwara ya wona foforo ne a edam ne keka wo bia ye den eni ne ho oh odofo se akwara bi ho ya wona ana osan kafo a be dam ne bi wo ho nye no asem na ye ka dware osa akwara ya wo no na mboja wo no ho na ye di semina na di dware ne kama ahro no ho ne ho aye fitafita ne ho ate da podcast ye mbo moden se ye befri Osi ye share Bible nko aye trim but ye yemu ade no o ka che se momode a baptism no we once save forever save ne ho asem na ye kan ye ka se theology no enter into practice ne aye kan no ye ntuma na mon ye fanye dwuma ye ntuma na mon na ye me hunu se enya me sum na ye sum no akondo a obi betumi ahweyen na afa kristo se ne kra ne wajinkwa ya onyoma na ya se ni penyina hu anu penyina ya boni enyina ya boni ritno ka chen se se fa kristo ya kra ajinkwa ya fa ni pigani si wo e boni se na kutia wo boni ya wo na kutia wo en radio yesu kristo bewu asenua ne so ebe tia me ni ummie nu bonika etoso nine no se bibiara bagine fo so atum na waka ne boni na wasira de from boni cheme na fa se me kra no magin kwa yesu kristo be didi se ampa owuye na sori na asaso bible so ba jon kwa so se unfa kristo kra jin kwa and never kiss him. Can you use your Bible say, "Dia, uchi mi dia nenu." And then say, "Uchi Jesus dia, pofo bebre waso weni baji." For Christ's sake, I jinkwa. If you see any wo, na phone pe genso si aforia. Iti ase. Let me show. So I cried to say, "Uchi mi kwa sam." When you said that for froso. Bear card no tea. I have a song for Aqua Hayford, and I'm no more chassis. Telephone number 0244-869499. I send me for Life Word Media Ministry, a word about you. And Quasim, bye bye.